inkastoo dadka barakacayaalka iyo iyinkaana mar walba haysada daruufo shil duwan iyo haddana waliba jiray haano xiriyaalka iyo degnin shaqaabuur ku sameysadeen yoona nololiyo kamaari ayaan waliba jiray bilaan fara badan oo dan yaray haano soo owlaadiyo ka barbaariya hayaan daruufa si iyo aan dhisan lahayaan mustaqbalka owlaadiyo walibana iyo shaqooyin shal gidaysan sida hilibka qudaarta iyo haano lamide iyo ku dhex sameysadeena gudo xiriyaalka iyo degnin hano kumide bilaanta ganacsiyada yaryar kale kamamka kelang magaalada baydhabo iyo waliba iyo raadiyo arlaad iyo ku warbiyeena sida iyo ta shaqadii iyo daruufo ay ku shaqeeyaan iyo oo noocsadeen in lagu aawi ganacsajo sida iyo hormarsada lahaayeen
ganacsiga hiliba gade hilibku markii aan gadaa deegaanka gaade jirgaan li bool beesay ka gaade
oo hilibe
ha
jirgaanka may ka dhajaro
jirgaanka hiliba ka dhajar alowle ka dhajar ee hilgu iska dhajaraan sheene miiska saare goobe walay tuman ku laa meelare oo soo hilib gaduud tuma ishaan laa walay ilaahay in gada maayaan wala kala idaka naga iyalka u fansiisada in aamayaan beesa markoo hadaw in adaadas jeeye wala hoo lahay lahada kontan qol lahay lahada ilaahay tan bariyeki aan qaadatan ilaahay shololoba yinsiya hatana haani ani ilaahay lahada haani hayn ku dhaha baan qaatana si jeeye hatana si gaade aba sidee ilaahay nii irsaaga hayo markaa si leen shishal gadaa hilib gaduud tuma ishaan gadaa ka yiri alooleeyto mun koon ka ha waa barashada halkan iskoola aan ka jiraan dugsiga may oodsadaane inta aan hadda walaay oo ka shaqeeyaan alooleeyti hadda deeglay baa qaadahayne inta aan ninin kordhiyo balna nasiyo deentii isku dhaafno kunkii uu nasiyo nani kaalmay ka ganacsano saas halkan ku nooleysno fadaan
hiliba gadgade haano nyaanye bolole le ka jiraan deenga ka gaade waan edaaye hoobana waay wali kor kay ma taasulan aad gaday shalmo geeray owlaado li e oqoon e ri tey daaf ya gab yoon may weelay kuleejida jeey haan dugsiga ana jaabke ki diibide haanas no kuleejida jeey hoob wal faayide ka hela dugsiga iska ki diibe hoob faayide waayan wal oo suge may oosada inii aan owlaado oqoonto ay aaday hun dhoole lunno ka jabsan inni aninu malii ka taakalay
magay nuuneeyatay dhul shaqada neey walqaable oo hadda scroll no oo file may ka hay magay berisi sorry passo geego say soo galeen geego say no soo gumla isku yalaan idalay la isku kunaabi kono tuma iyo neey siyad plot tuk
shaqeeyay
tu ka lay deeng la hagaade adana nasiibka wal wal yakin ka ba lama kiil amal la hagaade berisi passo la isku dare wal geego say kin ba geego say nadana baa isku naga asale disa oo haafna kariya tuma ya farko wulwiino idile oo hadan haa ku faa'iideen karam le iyal kale iyal walba rashmuniga sanabta iyalka yaa shamroogo wadan Soomaali dhamroogo tumilan bulo online he karaa shaleeda yaa anash magayda ilayliin kordhiyay manka kalmeysatay
way ka gana asaday haa jalaato waa muddo oo lama sano oo kale yaa ka shaqaysan
anta ku sheenas jalaato
jalaatada ma ka shaqeeyay ee ma ku sheenay bumbashar oo ku waay soo guguda irtee kubad ma haqaaday hoti naqad bombashar naqad qonto ma saqade siyatun way inata ma infoleha sadonku ah
hadii
magaalada gudaha naqad shanaamil are ma saqade 70 ah qade 100 asna naqadas sadon la insaar he iri iyo hanfar ii rafaad ma ismo yalko oo oqon ee waya asaas an ka maalo hay wal anaku bar ma kale baan lahaan ma habas bedel kala in koyno isku bedel fadhi laakin hadda nolol maalmeed yaa isku qahaysan yaalka anaga kariyo haashan ruuhu shalo wal barashadii dugsiga jiraan iskuulka maya guri kare hadda ma deganay
inta degan
may degnaa hano maalado oo ana laha jajidkan oo kale oo dhah mareeno buush isku ku jar waliba jidtay hoob oo ka toosi waliba buushka isku ku dhasidi buushkaas isku ku dhax wal anna walay oo intaa embaahan oo shaqabuur ee may ku codsada lahay inay hana garab siyaano oo ada gargaarna siyaano.